ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu uvuga mu rwego rwa bya bindi mujya mukora byo mwita mu Kinyarwanda ngo no gutekinika no n'ubuzima ni conviction no kuvugurura imyumvire y'ubuzima kashi ibyo gusa no kugira ngo abanyarwanda noneho bahure bagira ubumwe bashobora kugira icyerekezo banyamo bijyanemo urwanda ruzagira agaciro abanyarwanda gira agaciro. Ikindi gikomeye cyane tutajya tunareba ni ukumenya ababana mubyara mwebwe mukiri bato njye abajya barakuze murangana ababana banyu muzabaraga iki, muzabaraga igihugu kimeze gite? Ntabwo tugomba kuraga abana bacu ibintu mu Kinyarwanda byita bireremba biri mu kirere. Tugomba kubaraga ubuzima nyabwo, ubuzima bufatika, tukabaraga igihugu gifatika. Iyo tuvuga imbaraga z'igihugu ni benecyo batemana amaguru, benecyo batabana, benecyo batiringirana, benecyo bishishana, benecyo ntabwo bacyubaka. Abanyamadini rwose barakora umurimo mwiza cyane ndabashimira, ariko haracyari umurimo muremure.
Ubwo reka dusubire mu cyegeranyo giheruka cyakozwe mu kintu muri mu nama y'ubutegetsi ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Icyo cyegeranyo cyagaragaje ko abanyarwanda biyunze kuri 92 n'ibice bitanu. Aho ngaho uruhare rw'amadini wararubonaga
cyane
gute?
Nk'uko maze kukubwira nararubonaga kuko namwe mwabibonye barababwiye hari isanamitima rikorwa mu madini, hari inyigisho zikorwa mu madini, hari programs zikorwa nanjye ubwanjye nkiri hano muri diocese yashyira nubatse ishuri rya Sunrise School, shiramo abana bacitse ku icumu, shiramo n'abandi bana babaye imfubyi kubera ibindi byateye, ndabahuza kugira ngo bubakane bubake igihugu. Ni ukuvuga ntabwo ari ubumwe n'ubwiyunge, nuko nakubwiye tureke kubirebera mu magambo tubirebere mu ngiro n'ubuzima. Ubu ngubu uyu munsi wa none abo bana bize hano, ubu ni ba engineer, ni ba lawyers, ni abandi n'abantu bari muri fonction z'igihugu, barakora mu mirimo hirya no hino, abandi bari mu bihugu by'amahanga, ariko bari mu mubano w'ubunyarwanda kuko twabarize dutyo. Ni ukuvuga rero abanyamadini barakora, kandi nibyo nakubwiye ntabwo tugomba kurebera ubumwe n'ubwiyunge mu mibare gusa. Biriya turabikora kugira ngo abantu bashobore kumva aho abanyarwanda bageze kuri 90%, ariko hariho n'umunyarwanda uvuga ati birananiye biracyangoye, ariko nicyo kiza, nicyo gituma nkubwira ngo icyo abanyarwanda bavuga bifuza nicyo babona gikwiriye ni ubumwe n'ubwiyunge 90% n'ibindi birenga. Ariko menye ngo nababandi basigaye 5% mu myaka 3-5 abanyamadini badahagurutse ngo nabo babafashe baroga igihugu, kandi uburozi bukora kuruta icyiza. Ikibi gikwira vuba kuruta icyiza, sinzi niba ukimenye. Mu kuvuga abanyamadini baracyafite umurimo ukomeye, ubundi umunyarwanda igezweho niyo tugomba kuba twigisha. Umuntu wese w'umunyarwanda akibonamo ubunyarwanda kuruta uko yibonamo ubuhutu n'ubututsi, kuko ubututsi si ntibukira uburebure gusa, ubututsi si amazuru, ubututsi n'ubuhutu si ibyo, ikiriho ni ubunyarwanda. Ibyo ntibikigira isoko, ntacyo bitumariye nk'abanyarwanda, ariko agaciro k'umunyarwanda n'ubunyarwanda nicyo twari dukwiye kuba dukorera promotion. Icyo nacyo abanyamadini bagomba guhaguruka bagasupportinga, nubwo batagomba kureka bwa bumwe n'ubwiyunge kuko bugikenewe gukorwa. Urabona nk'ubu par example abanyamadini barakwiye kuba bahaguruka kureba aba bantu bagiye gufungurwa kuva muri za gereza, tubateguye dute kujya mu miryango yahindutse itakiri nka yayindi basize? Ubu abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umunyarwandakazi ushobora kuza ngo umubwire ngo nyoza ibirenge, ngo utega akaguru ngo nyoza ikirenge, umunyarwandakazi uyu munsi ngo nyoza ikirenge acyoza ari uko agishatse, ariko si uko umutegetsi ngo nyoza ibirenge kuko ari umugore wamukoye. Ibyo byarahindutse, abo bantu murabategura mute? Bamwe bagiye kuva muri gereza, turabategura dute nk'abanyamadini? Turabategura dute nka sosiyete nyarwanda? Aba bandi bagiye kubakira, imiryango bagiye kuzamo, murayitegura mute ngo bakire ba bantu babigishe? Kuko culture yarahindutse, imyumvire yarahindutse, iyabo muri gereza ishobora kuba itarahindutse cyane. So ni ukuvuga rero umurimo w'abanyamadini ku bumwe n'ubwiyunge ibyo mbabwira uracyaremereye.
Bishop, ariko tukiraho kugeza na n'ubu mu Banyarwanda hari abadashobora gushyingirana bishingiye ku kibazo cy'amoko, aho ngaho ku ruhare rw'amadini bishobora kuba imwe mu nzira zasubiza inyuma intambwe imaze guterwa ku bumwe n'ubwiyunge?
ahubwo vuga ngo ushobora kubangamira iterambere no gusubira inyuma ko no kuvuga ubumwe n'ubwiyunge dushimira Imana aho bugeze dushimira ababigizemo uruhara aho bugeze ibyo gushakana kw'abahutu n'abatutsi ntibitangira ubu ngubu ngo birasubira inyuma ahubwo birabangamira iterambere ry'ubumwe n'ubwiyunge abana bakundanye ukanga kubashyingira ngo kuko umwe ari umuntu ndari iki ndari umututsi iyo ubangamiye ubwabo umwe n'ubwiyunge urabukumira ukabubuza gukwira
Bishop Genura cyana urakoze cyane kuri uyu mwanya wemereye radijwi rya Amerika
thank you
nakoze cyane